Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check.
DJ Perez in the mix.
Preparing and initiating bass test. Pan test left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Pan test complete. Sound check now complete. All systems are ready.
Yes, someone. Yes, sir. Yes, sir.
The international boy, DJ Perez.
Hello. Hello.
DJ Perez. International boy, DJ Perez.
I'm at the point in life, if you understand me or not, misunderstand me or not, me, I'm okay. I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want, me, I'm okay. I'm okay. Me like say you be holy pass. And they love my life, get my peace of mind, better try survive. We all be sitting as my party, nobody holy pass. And my happiness comes first, I never come left to stress, yeah.
I'm not afraid to die.
DJ Perez.
Since I'm gay, I'm a Since they won't chop me like suya. Omo, I know big dog, but it's dunya. Tire so greasy, oh, greasy, oh. They dance like Chris Breezy, oh, easy, oh. Omo, my wrist, they cold, they freeze, oh. Them know they call me Mr. Money for no reason, oh. I see they go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. Bigger than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, they got them know. My body shot, South Jamo, Colorado, pass me the fatty dome.
My piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know.
Yeah, what you call? Okay, nigga, you know. Bad bitches, want to only share the one. Turn me up, we are carry on. Shake your caravan, buddy, don't call it on. What the fuck? Get down on the floor. I can never fall. I rap it to 44. I'm trading all of my sorrow now for my peace. I'm glad I made it out of belly of the beast. From the ground up, niggas stand up. See the fandom, you know they do random. But wait and shine down, and then they never done. I'm telling y'all, better get the memorandum. One thing I know, I'm a piano. I'm a piano, all of my piano. No, Messi I know, Italiano. Lucky Luciano, killing bitches all
I'm
I know.
I'm a piano, piano. It's a big vibe, but the girls them know.
International boy, DJ Perez.
Body.
The international boy, DJ Perez.
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, no one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, She's my glory, my one and only. Mm-hmm. Baby, this love not for me.
Afadali,
nimekuona.
tafadhali.
Kumbe unalala
ili kati nyonge sana.
Tajiri unadu tajiri,
wacha niagize pombe nyama.
Tajiri unadu tajiri,
na bebe zilete safari.
Tajiri unadu tajiri,
tajiri atalipa bwana.
Tajiri unadu tajiri. Nilikupigia simu Chahi kakata, nikakutia timu nyengoni sija kupata. Akili karuka wazimu, takuraje bata. Kweni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
DJ Perez in the mix.
Halo. 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 Halo.
Una gama pozi,
una mama,
una gama mluki,
una gama
mluki pauozi,
una mama
kioza unuki. Tulikaki nyonge sana.
Tajiri, unadu, tajiri,
waja tuagize bombe nyama.
Tajiri, unadu, hey,
wanangu wazimike jama.
Tajiri, unadu, tajiri,
tajiri ya taripa buwana.
Tajiri, unadu, tajiri,
hasa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga,
mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga,
hey, mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga,
hey, 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 mwaga,
mwaga.
Jamani mwaga,
mwaga.
Ba ba ba, oh, oh, yeah. Ba 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 ba, oh, ba 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 ba.
Nikula dise mate, dibonu mapule tanga muda muluame. Nikula dase na. Wafika wajitanda, haigo hailo fana. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey.
In the mix.
Check my love. Now I'm in danger. The bad passing up and not the same. Things I do for the pain. Check my love. Now I'm in danger. The bad passing up and not the same. Things I do for the pain. I my lover. Ah, my baby, tell you to call a friend. Ah, my lover, it's a good thing. Ah, my baby, tell you to call a friend. We'll be right back.
Friday.
International Boy, DJ Perez.
Vicky Bandes.
Your time, don't waste my time. Eco vibes, please don't kill my vibe. Wash any wash, let any let. Shireni sheria, waku kwetu shireni sheria. Wash any wash, let any let. Shireni sheria, waku kwetu shireni sheria. Ukileta one time, nakufa two time, we have a good time, yeah. Tunajirusha mpaka aluta, we have a good time, Ukileta one time, nakufa two time, we have a good time, yeah. Tunajirusha mpaka aluta, we have a good time, Lokete, baby lokete, lokete, dance for me lokete.
Why we get the boss? Folk, we wanna party. I master, we wanna party. I MJ party. I master, I party. Ebara comes, we wanna. I banna. Tarawa, wanna. Ebara comes, we wanna. I banna. Tarawa, wanna. Ebara comes, we wanna.
Maestro.
The International Boy, DJ Perez. Call me DJ Perez.
Yeah, yeah. What you pose here, my star? 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 What you pose my star?
DJ Perez.
Yeah. kanamna, kuna kanamna kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Nionjeshe, onjeshe, onjeshe kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe unavyopuna. Girl, that it wine, that it wine, that it wine, we buy a una. Girl, that it wine, that it wine, that it wine, we kissing ma, baby ma, chigitin ma, chitin ma, aya ma, 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 aya ma, 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 ma.
Yeah.
So nice. Kereka, rudisha, nice.
International Boy, DJ Paris.
Could I go? Sunday. Baby, let us sing. Coulda go, shama spazin. Go, 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 go.
Come for the streets, no play with my fees. When we pull up on peace, and the girl such a tease. We just wanna get lit, so let me see you put your hands in the air one time for the go go go. We got the vibe and we got the mood. I know they lie, this one will be so. Me and my nigga Costa cold. Go go go. I mean Josie, I'm showing love. You had the weed when you see the pope. Some NSC mix it with the joke. Go, go.
The international boy, DJ Perez.
Kama yangu, taipata, hata mkibana.
Kama yangu, taipata, hata mkibana.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Nasema kama yangu, taipata, hata mkibana.
Kama yangu, taipata,
Hey Baba, now 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 my people to ya keme.
Hey Baba, now 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 my people to ya keme.
Mungu Baba tusamehe tumelewa. I dunia kuna watu wanaboa. Mungu Baba tusamehe tumekuwa. I dunia kuna watu wanakera.
Chikiri pa 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 poripo. Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 poripo.
Chikiri pa 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 poripo.
Wasopenda mimi kufanikiwa wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Perez in the mix.
Sepe got a chicken nugget.
Yeah.
Hello.
Ababa.
Call me DJ Perez.
Sounds by
Abba.
Ukiwa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Mume wangu tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Kuna jela. Noma sana. Kuna jela. Sana kulaba, kulaba. Ila deni langu unilipi. Ona kulala, unanga. Kaleka deni kangu unilipi. Kuna kesho. Uju unanivuruga, yelele. Uju unanivuruga, sawa. Uju unaniconfuse, yelele. Acha tunile bati, sawa. Sisi somi lima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi obisima, tutasomana. Tukiwa kama people, kita umana, umana. Ukiwa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Mume wa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Kuna jela. Noma sana. Kuna jela. Minachojua pesa karatasi. Minachojua pesa karatasi. Minachojua pesa karatasi. Ni maua pesa karatasi. Ni maua.
Wale walo sema utoboi, leo wako wapi?
Walo sema utoboi, leo wako wapi?
Wapite kule, wapite kule, kule, kule. Wapite kule. Wale walo sema utoboi, leo wako wapi?
Walo sema utoboi, leo wako wapi?
Wapite kule, wapite kule, kule, kule.
Sisi sio milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi sio milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana, umana. Ukiwa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Mume wa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Kuna jela. Noma sana. Kuna jela.
DJ Perez in the mix.
Tafadhali, tafadhali, kaupona bebe ifike mbali. Nani kuna wana wanaponda mali, kasi wana mwaga madolari. Yeah, wanagiza, wanagiza, dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa usime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mkini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani. Baby wangu naficha, naficha kwa pani, oh. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mafisi wale, wanavyoitaza mapisi pale. Yoga mana wadisi wale. Baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ticha danga lako, squeeze mkini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani,
naficha,
naficha kwa pani. Baby wangu naficha, naficha kwa pani.
Leo ni party, kesho party, after party, party party. Leo ni party, kesho party.
After party,
usitu jaji.
Party, party.
Leo ni party,
leo ni party.
Kesho party,
kesho,
kesho kutwa party.
After party,
usitu jaji.
Party,
oh baby,
party.
Maswali mengi kwa waiter, auna hela ni eti, hiyo shingapi?
shingapi, auna hela nini? Maswali mengi kwa waita, auna hela nini? Ile shingapi, I shingapi, auna hela nini?
Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kula upepo bahari, na umwagili ya moyo mziki kwa mbali, nyimbo liko wazi sema nitakubali.
Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kula upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
mambo freshi. Staki kesi, kata keki, arako pesi. Sino baya, misi teti. Kani guopu, kona jeshi. Pepa chasing, money making. Kali taking, overtaking. Kani racing, tuko fao. Nipe mankia, staki ya shao. Bruce Melody, that'll be my brother. But I show you how we flip it, kapado uja discover. Tulele taka ibada, inya wale wakora. Na tusiponge jo baraka, ni mwona mkono wa baba. I'm on a roll, nime chill kama kokbari. This is when the nime kuwa niki flow saidi. Niko sawa, sawa, si wana gawa. Gawa, omundu strong, rungu pia ni ya bawa. So here we go, a chili jo. Mambo shwari, mambo shwari. So here we go, a chili jo. From my road, to Kigali. So here we go, a chili jo. Say one, two, three. Pita mingine wakisema.
System activated. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Preparing and initiating treble test.
The International Boy, DJ Perez.
Treble test complete. Preparing and initiating vocals test. Vocals test complete. Preparing and initiating pan test. Pan test left. Pan test right. Pan test left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Pan test complete. Sound check now complete. All systems are ready.
Thank you.
Log on to www.djperez.co.ke.